Der Abzock Pico.
Ab wann wie?
Ganjen.
Badman
na babake. Moto lazima ni uwake ashe. Apisi na babake. Apa lazima ni kinuke. Oya kama uko na nyonga wekate. Auna hela we nifate. Tupo shere na babake. Ambia hita aje na dadake. Na mda wangu wachani wape madong. Pasi yopenda no natakula usong. Stokunyo masai wala stopa kampong. Nila
Badman.
Oya nachotaka tunwe tulewe.
Tunwe tulewe.
Nataka mupewe.
Tunwe tulewe.
Ninachotaka tunwe tulewe.
Oh,
nataka mupewe. Oh na 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 aye. Leo ntapiga dansi ntapiga sheshe leo.
Leo
anataka nteme na magoti ntapiga sheshe leo.
Leo
leo ntapiga dansi ntapiga sheshe leo.
Leo
anataka nteme na magoti ntapiga sheshe leo.
Leo
Batman na babake. Moto lazima ni uwake ashe. Apisi na babake. Apa lazima ni kinuke.
Wahuni wa geba, wahuni wa fonya, wahuni wa mambao.
Kuja sasa.
Watoto wa tamtam, wanazidi kamkam, wateme na rantam.
Kuja.
Ah, shika,
shika.
Suke na banda na sambuka. Ah, shika,
shika.
Bombe na banda na mizuka.
Filo, 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 follow me.
Kuja ni kuditi.
Filo, 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 follow.
Kuja.
Ola, nachotaka tunwe tulewe. Nataka mupewe.
Tunwe tulewe.
Ninachotaka tunwe tulewe.
Oh, tunwe tulewe.
Nataka mupewe. Oh na 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 aye. Leo ntapiga dansi ntapiga sheshe leo.
Leo
anataka nteme na magoti ntapiga sheshe leo.
Leo
leo ntapiga dansi ntapiga sheshe leo.
Leo
anataka nteme na magoti ntapiga sheshe leo.
Leo
Batman na babake.